إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abarungi abebitiibwa mwenna abakkiriza hayyakumullah tugenda mu maaso ku nsonga ekwatagana ku fatwa y'abamanyi baffe abebitiibwa eyafulumizibwa lajina daima lil ifta nga lwe lukiiko oluliwo olwaleero mu nsi olusingira ddala okubeera olunene era olwesigwa oluteekebwamu ekitiibwa abamanyi ba umma ng'oggyeeko abayizi bal ng'oggyeeko abasiraamu aba bulijjo kyentegeeza wano nti abamanyi ba umma olwaleero eggwanga oba amawanga agayirimu gawa ekitiibwa fatwa eba efulumiziddwa olukiiko olwo era ba ulama bakyegattako ku mulembe guno nti olukiiko olwo lwerukiiko olusingira ddala okubeera nga luweebwa ekitiibwa ku ekyo lubeera lulamudde mu nsi owekitiibwa allahu subhanahu wataala yatusobozesa ne tubeera ng'ensonga etukaayanya ekwatagana kufukamira twagikwata ne tugituusa mu bantu abo wallahi nga feffe ennyini bwe twali tuweereza ekibuuzo kyaffe eri abantu abo twalina okutya nti oba oli awo tetujja kusobola kufuna kakisa kaddibwamu owekitiibwa allahu subhanahu wataala n'atusobozesa entuddibwamu ne tuba n'essuubi biizinillah nti ensonga ebadde etawaanya okumala ebbanga ejja kuba ewedde kasa tubeera nga biizinillahi subhanahu wataala ng'olwo olukiiko olukkiriza ne tutuddamu ensonga ebadde etawaanya na byonna ebadde biwaanyisiganya ebiwaanyisiganyizibwa wakati waffe bigenda kubeera nga bikomyawo naye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun okubeera nga tetwasobodde kubeera nga tuwa olukiiko olwo ekitiibwa ekirugwanidde ne tubeera nga tutwala ensonga gye babeera nga baalamudde nga twekwasakwasa obusongasonga bonna nga bw'obutunuulira kweripa kuwuziza nnabbubi ezitasobola kubeera nga zisobola otuwanirira imma omuntu okugaana ensonga ng'akimanyi bulungi nnyo nti ensonga yennyininnyini ebuuziddwako yeeyo ne fatwa yennyininnyini yeeyo oba okubeera nga omuntu ensonga agiganye okubeera ng'agitwala ye bambi ng'alowooza nti nno waliwo obujulizi bw'amanyi olukiiko bwe lutasobodde kubeera nga lutegeera abamanyi ba umma abanene mukaaga mufti omukulu w'eggwanga le saudiya bamaseeka abanene finna betumanyi betuvudde mu buto nga tuwulya be bawulama b'eggwanga bawulama b'ensi nga ba sheikh al fawzan sheikh abdul karim al khudairi n'abalala ne tulowooza nti ahadiithi ezikwatagana nga hadiithi ya jibuliru bambi tebagimanyi nga hadiithi maatha ya ya umar bin alkhattabi tebagimanyi so nga mwana wattu omuntu yenna aba akimanya kasawulya fatwa efaanaganako bw'etyo aba ayongera okutegeera baganda bekyebamugamba nti munnange hadiithi ezo tuziteeka mu kifo ekitali kyazo wa illa teri abuusabuusa nti eyo hadiithi omuyizi omuto gy'amanyi obulungi baulamawo bagimanyi so nno mwana wattu abala ne balowooza nti nno maatha baulama abo bantu b'ogenda okukwata otwisitinge obeere ng'obakozesa kyoyagala obaanukuze kyoyagala bo nga tebasobola kutegeera muntu kyennyininnyininnyini kyabuuza noobeera nga bakisowola bulungi nnyo noobeera nga bakyohukumu yennyininnyini etegerekeka obulungi ye adhan billah nabwe kityo baganda bange ab'ebitiibwa abakkiriza nnyongera ogenda mu maaso n'okubaako kyennyongera okutangaaza ku nsonga y'okufukamira so si kubeera nti nno omuntu alowooza nti tuzeeyo okunaakasa ensonga eyo nedda wabula kutangaaza butangaaza wa illa fatwa yafuluma oyo yenna amanyi ekitiibwa kya ilimu oyo yenna amanyi obukulu bw'okudda eri baulama sisuubira nti yeegomba okubeera nga adda mu ndoolooto n'emiralembe awamu n'ekyo nga maze okuwulira nti baulama ensonga amaze okubeera nga bagiramula n'ayagala ate awulye seekagundi agamba ki ne seekagundi agamba ki nga baulama ba umma bamaze okubeera ng'ensonga eno bagiramulako wallahu lmustaan abalungi abakkiriza samare mu kiripsi esatu ezaakafuluma ku nsonga eno nyongera okuyitulamu akatono ensonga kijenkoyize nakakonako oyongera okubeera ng'otambula bulungi nange ku nsonga eno ensonga esooka nabategeezaako obukulu bw'okubeera ng'ensonga zonna ezitukyankalanyiza tuzize eri baulama kino no tuvudde mabega nga tukyeyambisa mu ddaawa yaffe eya Uganda tuvudde mabega nga tukyeyambisa twemalirira mu nsonga ennene wallahi mbakakasa baganda bange singa fitani zino ezigenda maaso fitina eziriwo mba amaseeko olwaleero nga twabadde beesimbu ne tubeera ddala nga Allah yatutta ddala nga ddiini allahu subhanahu wataala yetutta saidi zombiri ne zibeera nga zisiima tukwate ensonga zaffe zino ezitukyankalanyiza tuzize eri baulama olunaku olwo lwennyini nnyini teruziba okujjako nga tumaze okufuna eddagala okuva mu baulama abo lwaki kubanga webasika bannabbi tugenda kuwa ekitiibwa ekibogedde tujja kitwala nti nga nabbi sallallahu alaihi wasallama kenyini nyini byatugamba tudde ebyabo bali ng'omutonzi waffe allahu subhanahu wataala bwali ti enyini nyini yatusindika ku bantu abo teri kubuusabuusa nti kyebatuwadde tujja kisiima tubeere nga tugenda n'ekyo tubeere nga tutawakkalira allahu subhanahu wataala emirembe gibeere nga gituggwamu naye awamu n'ekyo eyo embeera tetwagala gikozesa tetwagala kweyambisa baulama ba umma tunyumirwa nnyo okudde eno ne tutandika okubeera nga twekuba engumyeza ba amaca ku levo yaba amaca bali nga n'oluusi tuli ku levo yaba amaca tuli ku levo ya wansi nnyo obutatuuka ku ddaraja efaanaganako bwetyo nabwekyo ne tubeera nga tuteeka umma mu biseera ebyakazigizigi ne tubeera nga tutambulira mu mirembe egitagwanidde obudde bwe twali mazi nga tusomesa abasiraamu ne tubeera nga tuli mu kuwanyisiganya bigambo ekigambo ekitatugasa n'akatono yadhan billah nabwekityo twalaba obukulu bw'okubeera nga tuzza ensonga zaffe eri baulama ba umma tubeere nga tubabuuza yensonga gyasookera ddala era nga allahu subhanahu wataala atusindika kubo ku nsonga gyetutalinaako kumanya ne tulaba ensonga ey'okubiri ne tugamba nti abo bonna abagamba nti fatuwa baagyekanze nnyo era ng'omuntu ebbali ayinza okulowooza nti ekitegera twakwata ekintu kyaffe ntukipange n'obbalibbali ne tuwandika ekibuuzo ne tukiteekamu obukulupya kulupya ne tumala nga twagala bantu bakitegeereko ne tumala ne tukikasukira abamanyi ne baluka bafulumya fatuwa ba ne bagyekanga nedda munnange si kituufu baganda baffe wallahi bamashayikhi bangi ensonga eno bwe tumala ogiwandiika twagiweereza bulungi nnyo ku mukutu okuli baamaseeka nze simanyiyo omukutu guliko baseeka bangi kusinga omukutu okwe naweereza fatuwa eyo kwe naweereza ekibuuzo ekyo awala nga fatuwa tennafuluma emyezi egisukka mu ebiri ne sikomaawo ne wayita akaseera ne mbaweereza nti banne batwanukudde bwe bati naye tuzzemu ne tubabuuza ekibuuzo ekirala nga tulaba nti no kino ekibuuzo kyebatuuza tekigenda kumala nabwekityo ekibuuzo kye tubabuuza nakyo kiri kino nkakasa nti oyo yenna omwesimbu mu mutima awo kawamumalira okubeera ng'amanya nti tekisoboka kubeera nga ddala mbutuufu ekibuuzo kino kyatuuka mu baamaseeka abangi bwe batyo ne babeera bonna nga baasobola okubeera nga tebakiraba nti yi kino ekibuuzo ono kyabuuza si kyekyo kyennyini nnyini okujjako nga lwayiza okugamba nti aye ekibuuzo kye yatuweereza mu abo bennyini be nabasomera amannya n'abalala abangi abali ku mukutu ago besabasomera amannya okujja nga lwayiza okugamba nti aa ekibuuzo kye yatuweereza wano si kyekibuuzo kyennyini nnyini kiri ekibuuzo kirala baulama kibayanukudde kirala nakino kyatuweereza kirala bwekyo bwekito bwe kiri eyo nsonga ndala bwe kibanga kyekibuuzo kyennyini nnyini baulama kyebayanukudde kitegeeza nti bamaseeka baakitunuulya ne balabanga kale kino nyongero kiteekayo usallimu lahum jadalan nti singa wabaawo omu yekka bw'ati eyakisoma n'alaba nti mwana wattu kirimu wano kiriko akamogo lwaki aba yakireka aba yakireka lwabumativu nti kale singa kibaako akamogo g'amakulu gennyini ge twetaaga okumanya gasigadde gajjudde mu kibuuzo ekyo tiddala mu butuufu kibuuza ku kibayita kufukamira ne hukumu yennyini bwe naafulumayo ejja kuba eyogera ku kigambo kibayita kufukamira yensonga yokka esobola okulekesa omuntu nti ekibuuzo akireke singa ddala aba kirabyeko akamogo wailla tasobola kiraba nga tekikwatagana n'ebyo bye twetaaga kumanya n'abeera ng'akireka bw'abaayo afaanaganako bw'atyo mu butuufu aba tafaananye ekyo abasiraamu gye musuubira okubeera ng'obumanyi bw'eggwanga wallahu almustaan ensonga endala kwe kubeera nti abange ekibuuzo kino kigaanibwa olw'okubeera nga tekyajja nga kikwatagana fatuwa eno egaanibwa olw'okubeera nti teyajja ng'ekwatagana n'ekyo kibaali basuubira wailla singa yajja ng'egamba nti aa kikkirizibwa tewali n'omu yalibadde akuba kituli mu kibuuzo kino. Bwe baalikikutte bukolokolo ne basanyuka okufa ne bakitwala biiznillahi subhanahu wataala nti baulama baanukudde na bwesigwa na mazima na kumanya, era abo abadde bagamba nti nno okufuka metekukkirizibwa Allah aboolesa nti balina kumanya bye boogerako tebabitegeera n'ebifaanaganako bwe bityo. Ensonga endala kwe kubeera nti nno okufukamira kwe tuli mu kwogerako ab'ebitiibwa abakkiriza, okufukamira kwe tuli mu kwogerako ab'ebitiibwa abakkiriza kwe kufukamira kye bayita okufukaamirira, so si okufukamira okwereere. Kye bayita okufukamira okwereere kulimu embeera mpitirivu nnyo, ky'omuntu asobola okujja n'afukamira ewali omuntu masala nga tugambe tuleete ekintu ekisinga okumanya ffenna, najja n'afukamira ewali omusomesa wa Qur'ani, n'afukamira awo n'asoma Qur'ani. Ekifaananyi ekyangu kyennyinza okkuwa ku nsonga eno osobole okubyawula obulungi kwe kubeera nti nno singa omuntu ajja ku William ewa Sheikh Kabenge w'asomeseza Qur'ani akkirizibwa bulungi nnyo mu busiraamu, okujja n'afukamira awo Sheikh Kabenge waali n'afukamira n'akwata Qur'ani n'asoma Qur'ani wali Sheikh Kabenge ng'afukamidde bulungi, azze wali Sheikh Kabenge n'afukamira nga okwo nno kufukamira okuli awo si kufukaamirira Sheikh Kabenge. Bino nno byawukana bulungi nnyo muganda wange, si kufukaamirira Sheikh Kabenge wabula okufukamira ewali omumanyi w'obusiraamu tawadhuan mu ngeri y'okumuwa ekitiibwa wa ta'adduban, so si kumufukaamirira. Okubikwawulira obulungi obitegeere bulungi obyawule bulungi, singa Sheikh Kabenge amala okusomesa omuntu ono Qur'an n'ayimirira n'agenda afune wuzu n'afuna wuzu kati aba akomawo ate n'ono omuyizi naye ng'agenda okubeera ng'afuna wuzu, bw'amusinkanawo mu kkubo tasobola kumufukaamirira. Kakati awo kye bayita okumufukaamirira kyekyo kye yalibadde akola ng'ali mu kkubo awo. Singa bw'oba ggwe omuyizi omusajja oba omukyala yenna asoma Qur'an wa Sheikh Kabenge, bw'obeera nga bw'ojja n'otuula ewa Sheikh Kabenge y'entuula gy'oba otuddemu, si kufukaamirira Sheikh Kabenge wabula ntuula gy'ozze okutuulamu ewali omusomesa mu ngeri y'okwewombeeka, wadde ng'ey'entuula nayo eyitibwa kufukamira. Wabula kye bayita okumufukaamirira kye kiri ky'okola mu kkubo, singa omusiŋŋaanye ng'abadde agenda togenda kusiŋŋaanayo omusajja yenna agenda musiŋŋaana mu kkubo afukamire. Sheikh Kabenge mwagala nnyo ye Sheikh Kabenge asomera kutuwa afukamire, lwaki? Kubanga ekyo kye bayita okumusiŋŋaana mu kkubo n'amufuka okukubeera kumufukaamirira kye kiri ekikozesebwa ekikolebwa abakyala, ekyo kye kiri mu kubuuzibwako, so si okutuula wali mu ntuula y'okufukamira eri y'okwewombeeka. Eyo tetugirinaako mpawa, eyo ye ya Jibuliru, eyo yeriko tabwibu ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maadha ya Bukhari n'agamba ati babu al-buruk baina yadai al-muhaddith maadha al-imam au al-muhaddith, okujja n'ofukamira ewali muhaddith akusomesa hadithi oba imamu akusomesa eddiini n'ojja n'ofukamira waali. Kiri eky'okumusiŋŋaana mu kkubo Sheikh Kabenge n'ofukamira, okwo kufukaamirira kwe tuli mu kwogerako kwe kuli haramu, okwo kufaanaganako bwe kutyo, kubanga okwo kwa dhaati okwo kukwe mpayaki maadha ngulumiza esusse kkomo, obusiraamu tebugikkiriza efaanaganako bwetyo, eyo yeriko fatuwa. Ate wali okujja n'otuula wali waali ate ekyo yajuuzu kikkirizibwa, tetukirinaako mpawa, ekyo yajuuzu tetukirinaako mpawa. Si lwaleero genda okebere bukyanga tutandika kusomesa ku nsonga ekwatagana kufukamira, owulize ebigambo byaffe ojja kusiŋŋaana ng'ebintu bye tubyawula bulungi. Era gwe bw'owulira nga tosobola kwawula ebintu ebyo ebibiri, era ng'olaba nti hadithi ezikola wali okujja omuntu najja n'atuule wali Sheikh Kabenge zeeyo zennyini nnyini ezikola na wano okufukamira kw'osiŋŋaana Sheikh Kabenge mu kkubo ng'ava mu wuzo, ng'olaba byebimu ggwe oyo ggwe afaanaganako bw'atyo togwana mutuma kikajjo ajja kuleetera ebbanda, afaanaganako bw'atyo togwana mutuma mujaaja ajja kuleetera kamunye, afaanaganako bw'atyo togwana maadha togwana kumutuma binyeebwa ajja kuleetera empande. Lwaki? Tasobola kwawula bintu biringa ebifaanagana wadde nga byanjawulo nnyo, wallahi ebbanda ddala nnyo n'ekikajjo kirala nnyo wadde nga bifaanagana mu ndabika y'abantu abamu naye nga byanjawulo nnyo. Kamunye
kamonye mulala nnyo n'omujaja mulala nnyo waddinga abantu abamu bayizukula ng'ebifaanagana bwe nnaaba ntuuse mu butongole nga nnyanukula obuuzi emaatha obujulizi baganda bange abamu bwe beesembesa ojja kutegeera bulungi ensonga zino nkuleetera ebintu ebyenjawulo ebiri mu ddiini nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yennyini abyawula awamu n'ekyo nga bw'obitunuulira olabye ebimu naye ng'ekimu zambi ddene ng'ekirala mwana wattu kikkirizibwa mu busiraamu nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yennyini alagira kibeere nga kikolebwa abaffe tetugenda ku nsonga endala abaffe ddala kituufu ekibuuzo kyalimu obukulupya ekyo ekibuuzo kye nagenze ne mbasomera nga lwaki nayagadde nkisome owulire obulyake obuli mu baganda baffe naddala abadde ku rediyo abagezaako okukwata ekibuuzo kino ne bakiteekateeka mu mbeera ddala ne bakisoma mu nsoma eyinza okulikisa omuntu nga ddala ekibuuzo ekirimu ensobi so nga mwana wattu kibuuzo kinyininyini kiri ku mulamwa gwe nyininyini fenna fenna gwe tumanyi obulungi n'empunzika nga ŋŋamba era kye nagambye mu kiripu ewedde nti ayenna ow'amazima ddala ng'amazima g'anoonya ayagala okufukamira oddala ddala okutuufu ayagala ddala okumanya ennamula y'okufukamira okutuufu ekisookera ddala fatuwa y'abaawulamu okubeera nga yavuddeyo bujulizi obwenkukunala obulikkiriya obulungi nti emiryango gy'abaawulama miggule akwate awandiike ekibuuzo mu mbuuzo entuufu akikusindike ku bakimubaseeka nga bwe nnakola ekyange bakitunuuli bakakase ddala mu butuufu kyekyo ye empandiika gy'alaba nti yentuufu gyetwaligwanyedde oba wandiikira kyekyo kyennyininnyini kisindikibweyo baawula batwanukula ekintu ekyo bagambe nti aa kale kufukamira kuli halaali oba si ekyo kwata obujulizi bw'olaba nga bukontana n'ekyo baulama kye baayanukudde nti aa tulina hadithi nga Jibuliru afukamira nnabbi nga Umar ibn al-Khattab afukamira nnabbi nga Abubakar Siddiq afukamira nnabbi basahaba bajja ne bafukamirira nnabbi nga bwe babawaayiriza biri basahaba bye baakola bigwa wali ewasoose ate bino bye tuli mu kubuuzaako bigwa wano ew'okubiri ku muteeko ogw'okubiri ogw'okufukamira ogweyawulidde akabinja ak'abantu abayitibwa abaganda wayinza okubaayo tribe oba kalichai nga y'abantu balala mu nsi nga nayo bakikola wa illa fe waffe kimanyiddwa mu baki mu baganda ekyabalala kyebagamba nti akufukamira kw'abaganda ekyabantu kyebeekanasa gwe muganda wange ali ebungereza kyomanyi nti bunoomala okikola kusita ebungereza oba nokikolera omuntu ebungereza abantu bona bakwewunya ne bakwekanga bwekikolerera obuarabu abantu bona bakwewunya nti osanga omuntu mu kkubo n'ofukamira ku ttaka tuli mulamusa ekyo kye tuli mu kubuuzaako ekyabantu obumba bw'abantu bwe kyenyinyala bwe kyekanasa bwe kyekanga bukiraba ng'okuvunama naggambako emabega bwe twali twogera kufukamira emabega ne nkunyumiza ku mukyala nze kennyininnyini omukyala oyo musindika eyaman nandi uganda muganda wange mukwano gwange yali mu amerika agenda okwasa omukyala oyo atuuka ku kisaawe sana asiŋŋaanya omusajja azze okumunona bamaze okubawoowa babawera ku ssimu azze okumukima subhanallah olwatuuka omukyala yali munnayuganda muganda n'alowooza bambi nti n'abantu abala mu nsi yonna ebintu babyagala nakka wansi okufukamirira omusajja wallahi kati omusajja amulekewo ankubira essimu ndi uganda bino nabyogerako mu kiripu ezaggwe emabega ankubira essimu ati kiki bino bikikino alaba ng'omukazi amuvunnamidde okufukamira okwo ke tuli mu kwogerako osuubira singa omukyala oyo omusajja w'ebbaawa alina w'atudde omukyala oyo najja n'atuula waali mu ntuula y'okufukamira okisuubira nti omusajja oyo yali wekanze naabuukabuka bino biki bimukola aa eri ntuula yakwewombeeka ekolebwa abazungu neekolebwa abawarabu ne wallahi tusoma n'abantu abava mu europe abava mu amerika abava mu fa east eyo entuula basiiba bagituula ngyomukwaba bagituula ey'okwewombeeka ojja bulungi wali omusomesawo n'ofukamira bulungi nnyo n'okwata quran n'akuwuliriza n'akola atya tomufukamiridde oba kubanga okwe bayita omufukamiridde bwe waali musiŋŋaanye mu luguudo waali badde okola ekintu kyekimu bwe waali musiŋŋaanye nga mu luguudo waali badde okola ekintu kyekimu nga bwe kikakata ku mukyalo okubeera ng'akikola mu nguudo n'ebifaanaganako bwe bityo ng'asiŋŋaanya ono agwamumanyi n'afusanga gundi n'afukamira n'amubuuza naye nedda si bwe kityo bwe kiri wabarakallahu fiikum nga bwe kityo ekibuuzo kyawandiikibwa ne tutaagala muntu yenna kulowooza nti nno tuli mu kubuuza ku kufukamira okwereere buli muntu agamba okufukamira kukkirizibwa wali okufukamira ng'oli ku mmere wali okufukamira maatha nga weetonda wali okufukamira ebyo ebika byonna 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 bye tutaabuuzaako bireke yensonga lwaki ekibuuzo kino twakiteekamu embeera ez'enjawulo omuntu asobole okuwulirira ddala nti tuli kukufukamira kuli okuli maatha okwokwe bayita okufukaamirira omuntu akiwulire nti kye tuli mu kwogerako kufukaamirira kwe kuli okukolebwa mu luguudo okwo kufukaamirira kukka tewali kira kyoyinza kukuyita tuli mu kufukaamirira okwo okunyiza omuntu nga tebamufukaamiridde okwo kuyisa omukyala nti talina mpisa bino byonna tubiteeka mu kibuuzo omuntu asobole okutegeera obulungi munnayuganda aleke kubaamu kakunkula nti okwe kufukaamira kwe tuli mu kwogerako nga naaba manyi okutegeera biki ebiva mu kufukamira okwo oba engeri gye twekwatamu n'okufukamira okwo nakyo si kive otuuka okubeera ng'ogifuula ensonga ette ekibuuzo si kive bategeere bulungi ekintu munnayuganda ng'ategeera bulungi nyonyodola ki kye tubuli mu kubuuzaako kireke mutabula era mu ngeri y'emu n'omumanya amanye embeera ezitaallaka ku kibuuzo ekyo bw'aba nazayinenge gy'ayinza okubeera ng'azikoonako nazabeere ng'azikoonako wallahi alhamdulillah ne bakola ekyetaagisa kyenyi nga bugenda okulya ansa yaabwe nabwo ekitu bannange okwe kubuuza kwe twogerako twavudde waggulu nga tukusomera ekibuuzo ne tukka wansi we twawunzikidde nga tugamba nti wakam tulliqat bisababiha abantu bameka abatalakibwa olw'okubeera nga tebafukamira awo nyini we nabadde neŋŋamba nti neegomba era nga wallahi neegomba okubeera nti bamaseeka bamanya obunene bw'okubeera nga tuneneŋŋaana ku busonga obutonotono obunene bw'okubeera nga tuneneŋŋaana ku busonga obutonotono lwaki togenda kutemerera baganda bo olwose nti ate bagenda kusirika bagenda kuvaayo banyonyola ensonga naye ate bwebanaginnyonnyola kyekigenda okuddirira n'oli ayagala obwongo obumulaga nti nno okunnyonnyola ensonga kaseebeera nga ejjawo kye kyabaddeko tagenda kusiriikirira nekikyagenda okukola agenda kugenda anoonye yapangepange akigere naye asobole okukomawo audhu billah tubeere ku bino bye twayagala okwewala nga tubuuziza ekibuuzo bye twayagala okwewala ffenna nga tubuuza baulama baffe aba umma ekibuuzo nti abange ekigambo kye bayita okufukaamirira omuntu kikkirizibwa kifaanana kitya nabwe ekitu barakallahu fiikum ekibuuzo kye twabuuza awe nyininyini we twabadde nga tugamba nti wakam tulliqat bisababiha ne tugamba nti omuntu yennyini asobola okwerippa ku wantu wano wabula nga kikumalira bulungi nnyo okubeera ng'otegeera nti nno ffeffe nyininyini abaganda tukimanye bulungi nnyo wallahi nti abasajja gye bali abatalaka bakyala baabwe olw'obutabafukaamirira ayagala okukitegeera obulungi buuza obuuze nti abaffe singa omukyala abatafukamira bazadde baffe batukkiriza okumuwasa baganda baffe bannyinaffe batukkiriza okubawasa okuwasa omuntu atafukamira abantu batukkiriza batukubiriza okuwasa omuntu atafukamira batugaana okumuwasa lwaki batugaana okumuwasa atafukamira kubanga talina mpisa tagwanira kubeera mu bufumbo nekitegeeza ki singa omuwasa ng'afukamira oba omuwasizza lwekyo ky'olowooza nti zempisa singa atuuka mu bufumbo n'agaana okufukamira aba yeetadde ku kimu ku bibiri imma kigenda ensonga ziddayo eri mbeera ya musajja bw'abeera mu basajja abatalina taalluku nene nnyo abataagoomera ku kkaliki ey'okufukaamirirwa asobola okwerekereza n'avula nomukyala wange empisa nk'endeevu naye obufumbo kabugende mu maaso bw'abeeramu awo bahadiko wa muganda obukyankalamu bugenda kutandikiraawo bugenda okakana ng'obufumbo obukomyawo lwabutafukaamirirwa ne maama we bw'atyo akyawa omukyala olw'obutafukaamirira mugundi mutabani we neegundiri nebalamu be tatufukaamirira tafukaamira nazaala we takola atya bino byonna tubimanyi wallahi billah tubimanyi nabwe kityo ekibuuzo kyagenda mu maaso ne tugamba thumma qabla khamsa sanawaat takriban then oluvannyuma lw'emyaka etaano ejiise ogeraageranya ku emyaka etaano jaa baadu duaati allazina darasu fi baadi duwali islamiya abamu kuba duaati abasomera mugamu ku mawanga g'abasiraamu ne bajja fa ankaru alaiha ne baga nti abange eyo kibayita ekyokwokufukamira okwokwefukaamirira kwe tukola si kutuufu waqaalu ne bagamba ti inna haatha min attadhalluli almuharram okonno okubeera kwekkakkanya okuli haramu allazi la yasuluhu libashar okutagwanira kitonde okutagwanira kubeera kukolebwa muntu wa annahu ashaddu min al inhina era kunene nnyo okusinga okumenya ku mutwe allazi yakunu birras fakat okwo okw'omutwe gwokka kubanga okumenya ku mutwe kwa mutwe gwokka omuntu asigala ayimiridde bulungi nnyo n'ebinyomenya ku mutwe, abamanyi ne bakyegattako nti ekyakoze kiri haramu. Wano nno Umaru Siddiq, muganda wange Sheikh Umaru, bwe yatuuse wano n'aluka n'eyo hadithi nayo nyininyini nfu, eyo hadithi nyininyini nfu, ne weewuunya ekika kyayiri mu muganda wange oyo gyakyalina. Kye bayita ijima okimanyi? Baulayi bagamba nti allazi huwa muharram bil ijima, baulama kye beegattako nti kiri haramu. Tokimanyi nti nno ensonga mu busiraamu eyimirira obujulizi mu busiraamu bwa mirundi ena: kitaabu ya Qur'an, sunna ya hadith, al ijma okwegatta kwa baulama, al qiyas ni qiyas. Tokimanyi nti nno kimanyiddwa mu busiraamu nti kasita umma y'obusiraamu yeegatta ku nsonga, ensonga eyo eba teyawukanibwako. Tokimanyi nti umma y'obusiraamu kasita yeegatta ku nsonga neberako basahaba batabi'in batabi'i tabi'in baulama ne bajjanga bali ku ekyo? Tokimanyi nti kiri haramu okujawukanako? Tokimanyi nti tokkiriza okubeera ng'ojawukanako? Nabbi saw sallam yagamba la tajtami ummati ala dalala hassanahu al albani rahimahullah, umma yange teyegatta ku bubuze, baulama tebeegatta ku bubuze. Nabwekityo kiri kye bagambye nti nno inhina okumenya ku mutwe fatwa nekugamba ulaba ne bagamba nti kiri haramu bil ijima, baulaba akyegattako kiba kiraze okubeera nti ensonga eno oba ogikutte mu nkwata etali ya kiyivu. Ogamba nti ate ne hadithi enyini gye beesembesa baulama hadithi nafu mbu erimu daraji, mulimu lafudhi erimu daraji. Katolofuuse muhadithi nnyo okutegera hadithi okubasinga, okutegera hadithi okubasinga. Ya ahi bali baulama, aina anta minhum, aina anta minhum, oli ludda wakubo, oyimiridde wakubo. Thaniyan bagambye nti kino kiri haram bil ijima, twaliba ilimu addamu okugamba okonjo buli ekigambo kyonna ng'awulidde nti baulama ba umma bamugambye nti okumenya ku mutwe kiri haram bil ijima. Otuuka okwagala okutaana mu asili ke bagenda okusinziira okola kiyas, kubanga kiki kyoyagala? Oyagala kubotolabotola asili eri hadithi egaana okumenya ku mutwe, ogati ayo hadithi nayo eri si ntuufu, oyagala okukimenyawo okijungulule asobole okubeera nga ne kiyasi kwegenda okukolebwa tekigenda kubeera nga kikkiriza olwaki? Mukubanga al asulu wamaze dda okubeera ng'ojjungulula ekyo nno. Barakallahu fik, laisa laka sabiri ila dhalik, tolina busobozi kubeera ng'otuuka eyo. Barakallahu fik. Nabwekityo barakallahu fikum, ne batulaga baganda baffe bano bwe kityo nga bwe kibuuziddwa, bwe kityo bwe kibadde okuva emabega, ne bagamba nti abange omuntu okufukamira aba yekkakkanyiza n'omubiri gwonna. Sa ate nabbi yatugaana kwekkakkanya na mutwe gwokka. Ekyo bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, okufukamirira omuntu n'omubiri gwonna kiri haramu nnyo okusinga okumenya ku mutwe gwokka ng'omuntu ayimiridde. Eyo nno kiyas, teri muntu asobola kugiwakanya okuggyako ng'alina mukaabara. Waliwo omuntu ogamba nti anti kiyasi fi muqabalati nnas, eyo kiyasi naye eteebaganye n'obujulizi, obujulizi weebuli. Obujulizi wabuteeka mu kifo ekitali kyabwo. Hadithi ya Jibril teri mu kifo kyayo, eba kubeera ng'eri mu kulamula ku kino kye tuliko, kino kye nnyininnyini kye tuliko. Teri kubuusabuusa kwonna, tetwalyetaaza kiyasi yonna. Lwaki? Kubanga kino kirimaze okubeera n'obujulizi. Wallahi ne baulama tebaali kumenye, baali damudde bulamuzi nti ensonga gy'obuuzizaako, ensonga gye mubuuzizaako erina obujulizi. Gundi sahaba yakola bwati, ne gundi yakola bwati, ne gundi yakola bwati, kale tekirina mutawaano ekyo mulimu okukola kimukulya abazadde bammwe, mugende maaso n'okukikola. Jibuli yakikolera Nabbi saw sallama, Umar kizibu nnyo wallahi, iyi n'amagezi amangu gakiraba, kizibu nnyo seeka gundi ne seeka gundi okubeera nga balaba ekintu mu ndaba entuufu okusinga baulama ba umma. Allah teyatulagira kudda gye bali okuggyako ng'akimanyi nti obutuufu nendaba entuufu esinganibwa gye bali, nendaba entuufu esinganibwa gye bali. Omuntu aba yeekutte ku kigambo kyabwe, aba yeekutte ku kulungamizibwa kwa Allah subhanahu wataala kwennyini. Fa ayul fariqain haqqu bil amn in kuntum sadiqin, abange fariqaini fariq ebbiri abeekutte ku bigawo bya baulama n'abeekutte ku seeka gundi ali ku redio ali mukola atya okupangapanga ensonga, ani ali seefu mu ddiini ye? Kubombiri ani ali seefu mu ddiini ye? Ani yakulagirira seeka gundi? Naye ate bano baulama Allah yennyini yebatulagirira, Nabbi saw sallam yennyini yebatulagirira. Nabwekityo bw'oba otunuulidde ekibuuzo nga bwe kyabuuzibwa bulungi nnyo, kikumalira okubeera ng'otegeera abaffe ono baganda baffe wano ono bali mukubuuza ku ki? Bino bali mukwogera wano onalimu omubuuza ali mukwogera kuki? Ali mukwogera kufukamirira. Wahadha bijamii albadan, ono afukamirira na mbiri gwonna. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانحناء عن القيام للشخص نبي صلى الله عليه وسلم يقانو كيمي ديدي دومونت فالبروك له أشد نوويتو كمفوكا من لشنين والنهي عنه أو كد إلوكو شدانا جتيكا ونالمو كنيو نيولاتي أبوزا آيو جريبي جامبو بالدعاتي آبجي وفي ببجي باكو جسابو جولي زيتي أكوبي نكبة تغاني شينتو شنو أغامان تشينتو شام أبفي باو لابا تنولي إيشي جامبو جولي زيبا كو جساب بطوفو Obujulizi bakozesa ku nsonga eno butuufu obaddala butuufu julizi oba bulina obuzibu bubeera butuufu bagenda bukolako ikrar bubeera nga si butuufu iyi bamaseeka bulijjo ku level zaffe abantu batubuuza ebibuuzo seeka kino kikkirizibwa waliwo abagamba bati kikkirizibwa nuga nti obwo obujulizi beesembesa tebukolaawo bukola wali onagamba nti baulama bebaba wa ansa kubanga baba buulira endaba yaabwe nokyo bwe baba wa ansa ize naawe abantu basubuuza ebuuzo bulijjo ne baleeta obujulizi obujulizi ne tubagamba nti aye obujulizi bwolese tebukola wano abuno obujulizi bukola wali ba olaba tasobola kutegeera nti buno obujulizi bukola wano kwegamba ba ulama bali ku remote webati batambula ku remote yabago yabagundi singa bwekito bwekibadde bwekibanga bwekito bwekiri wallahi umme ebeere mukazigizigi umma ebeere mukazigizigi na wiki tio babu ze chibuzo madha chibuzo chabu chia yeo nombuza chabuza alimu kubuza kwa chiba ita okufuka amirira chichi agenda ugamba wansin fahaso ala niza unishadid ni wabao kaya gana kunji baina nasu wakati waba antu famin kail nga walu waba gamba ntihia minala adati mubaha tia okufuka amira kuli mumbe kuli mkali chazi saina mtawana wa min kail ngatumla abla bagamba wa min kail ngatabla bagamba la balihia muharrama nidda okufuka amiru lomontu wako chili haram farajaana ila fadilatikum nitudda jemuli abafi bakadde bafi abijiti ababitiwa lihille hatha aniza musuguru kubina nga mutagurula kubino kukuno kaya na kutuwa guamu aladhi kadishtadda bainana okukaya gana ukulabikanga kususe wakati wafi ekibuzo teri kubusa busa nti nina ulide emponsika ekibuzo kino waba ulama tubalaga kiki ddala ddala ekiri kenkayana nsonga yaki nsonga ya kufukamira nsonga ya kufukamirira muntu yeri kenkayana ba ulama abaffe baya nukula batya ekibuzo kino wa barakallahu fikum uliza burungi abarungi abakiriza ba ulaba obusilamu Uwechitiba Allah subhanahu wa ta'ala yabawa okumanya okudufu afwan yabawa okumanya okurungi okusobola okubeeranga bwe babaanu kudde ekibuzo bachaanu kula munyanu kula omuntu nabeeranga biiznillahi subhanahu wa ta'ala asobola bulungi nnyo obutagotteka bintu biri mu kibuzo buli kimu nibakiwa ekifo kyacho mu ansa yaabwe buli kimu nibakiwa ekifo kyacho mu ansa yaabwe ekibuzo kyabaddemu ensonga biri ensonga esooka kiraga kiki ekiike enkayana nga kibayita okufukamira ne kinyonnyolwa n'engeri omukyala gy'afukamiramu era nga gwe mulamu omukulu ogw'ekibuuzo era ekibuuzo kibamu ensonga ey'okubiri yeriwa by'ebintu ebibeerawo mu kufukamira biki abantu mu society ekifo ky'okufukamira kuno kuli mu position ki mu mitima gy'abantu kuri mu position ki mu mitima gy'abantu akigambo kinene nnyo kifuulibwa omuntu amukyala atakikola okubeera nga siwampisa akigambo kinene nnyo okumaya kinene nnyo ne bwaba omukyala ng'ayita mu luguudo afuka amirira omuntu gw'ayiseeko mu luguudo akigambo kinene nnyo omukyala ateekeddwa okubeera ng'akikolera omwami we akigambo kinene nnyo omwana alina okikolera muzadde we akigambo kinene nnyo atakikola atwalibwa nga omuntu atalina mpisa wahakana ekibuzo kigasse ebintu bibiri kigasse kibayita okufukamira ne kigatta n'embeera ezo zonnyini nnyini abaffe baulama ebintu bino baabitabula oba buli kimu baakiteeka mu kifo kyakyo ne bakiwa hakki yaakyo ne buli kimu ne bakyanukula mu nnyanukula ekyeyawulidde okwanukula nti baulama buli kimu baakyanukula mu nnyanukula ekyeyawulidde nga tolinaayo ngeri yonna gy'ogenda gamba nti nno kino kyayingira mu kiri oba kino kyaleetera okwanukula kiri mu ngeri bw'eti la buli kimu n'okulaga nti bakitegedde bulungi omulama gwe nnyini nnyini ogubuuzibwako ogw'okufukamira ne bagwanukula then nabidi ebirale bikolebwa nabyo mungiriyemu nibabyanukula bagamba we bati era mwana watu ekibuzo basomye ekibuzo baganda bangabadde ku radio mwana watu jawabu yaba ulama nebatajani batajisoma songa mwana watu okusoma jawabu yaba ulama chikuru nobo uli abagenda jisoma ku mimbari special dako chikuru nnyo wachi omuntu eri abayogera okutegera nti aa baula maybe twalitegera bulungi nnyo nebabyawula bulungi nnyo wachi bagamba nti nno maadha ekibuzo kyabuuzibwa bubi anti mbu bw'oteekamu nti nno omukyala atagira abakyala bakakibwa okubeera nga bakikola oba musimanya bafukamira ne mu nguudo oba nti omusajja akatibwako okubeera nga maadha mukyala wamufukamirira maadha oba nti omuzadde ata oyo mwana atafukamira atwalibwa nti wampisa bagamba nti ebyo bireetera ekibuuzo okubeera nti bawulaba bagenda kyanukula bubi oo katunuli nenkola y'abaulama tulabe abaffe ebintu bino babigotteka wabuli kimu bakiteeka waakyo bagamba we bati bagamba nti wabaada dirasati llajina lil iftaah oluvannyuma lwa llajina okubeera nga wabaada dirasati llajina lil istiftaah oluvannyuma lwa llajina olukiiko olukulu olwa saudiya olwabamanyi ab'obusiraamu abatula mu saudiya olutibwa allajina daima oluvannyuma lw'okubeera nga basoma ekibuuzo ne bakyetegereza buli kye bayita diraasa okukisoma ne bakyekennenya ne bakitegeera bulungi nnyo lil istiftaah nga beetegereza ekyo ekibuuziddwa ajabat olukiiko lw'abamanyi lwayanukula bwe ruti bi anna ma taquumu bihi lmaraa nti omukyala ekyo kyakola inda istiqibaali rajuli ng'asisinkanye omusajja bi antaburuka okubeera nga kawansi watakawu jafiyatan n'abeera ng'afukamira wansi ala siiga alwarida fi ssu'aal mu nfukamira ennyonnyoddwa obulungi mu kibuuzo sawaa'un akaana mahraman laha ekyo oba akikoledde muntu gwakkirizibwa okubeera ng'afumbirwa gwatakkiriza okubeera ng'afumbirwa au ghayra mahrami oba kubeera ng'akikoledde muntu maadha gwakkiriza okubeera ng'afumbirwa la yajuuzu tekikkirizibwa oba gwakikoledde akikoledde muzadde oba gwakikoledde akikoledde ko maadha yele taata we muto oba gwakikoledde akikoledde kojjaawe aba maharimu akikoledde mwannyina sawa akaana mahraman laha oba akikoledde abo au ghayra mahramin oba akikoledde abatali ba mahram la yajuuzu takkirizwa kubeera ng'afukamira wa munkarun azimu kintu kitamu olutamu olw'amaanyi kintu kibi nnyo ekiba kikoleddwa wa munkarun azimu kintu kibi nnyo ekiba kikoleddwa kibi nnyo ekiba kikoleddwa liannahu kubanga min ta'dhimi ghayri llahi subhana kuba kugulumiza kitali allahu subhana wataala mungulumiza etakigwanidde wa idha kana mujarrad linhina bwe kibeera ng'omuntu okumenya obumenya ku mutwe lilmakhuluqi ng'akikoledde ekitonde muharraman bighayri khilaafu kiri haramu ng'era bawulama tebakirinaako mpawa bonna bakyegattako nti nno omuntu okumenyera obumenyeza omuntu ku mutwe kikiri haramu lihadithi anas bun malik olwa hadithi ya anas bun malik qala ya rasula llah yaga nti wange gwomubaka wa allah arrajulu yalqa akhaahu mumusito omuntu asisinkana muganda we olaba nti bali mukubuuza ku bintu byakubuuza bantu besinkanye arrajulu yalqa akhaahu omusajja asisinkana muganda we ayanhan lahu amumenyere ku mutwe qala la agamba nedda tokikola akhrajahu tirimidhiyu hadithi esingana mu sunan ya imamu tirimidhi hadithi mpanvu baleseka kakatundu kokka kubanga bali mufatu bali mukwanukula kibuuzo n'agamba nti falyathu lahu nobwekityo okumufukamirira ta'dhiman lahu mu ngeri y'okumugulumiza mimbaabi awula kiba tekikkirizibwa n'akatono bwe kiba nga kiri tekikkirizibwa ate kino in the first place tekikkirizibwa fahuwa ashaddu tahariman obwa haramu bwakyo buba bunene nnyo okusinga obwakiri fahuwa ashaddu tahariman obwa haramu bwakyo buba bunene okusinga obwakiri kama anna hatha nawu min attahiya ayongerako ensonga endala bannange baulama bano bali mukwanukulaki bali mukwano kulanti omukasajja madha omuchala bubwasingana bugundi tide chobutaba na mpisa obo madha obo kubera nti azo kutalakirwa obo kubera nti no abantu madha abuza abantu ngali mu lugudo obacho bachi la bali mukubu bali kibachoso kwano kulawano banu kudde ku kibaito okufukamira chechukano kibali mukwano kula kufukamira koko kibali wano kufukamira kubu kibali mukwano kula chiri bagena kiteeka mu kifo ekyakyo ensonga esooka bagikuwadde tekiri haram kubanga omuntu okubeera ng'ayimiridde n'amenya ku mutwe ayimiridde n'amenya ku mutwe kinene nnyo kyegattibwako ba ulama nabbi yakigaana kiri haramu na bwe kityo okukka wansi n'abeera ng'omuntu akwekkakkanyiza ina naye kuba ku ttaka teri kubuusabuusa nti kinene okusinga kiri wano kibali mukwanukula teri muntu yenna ayinza kugamba tibali mukwanukula nsonga ndala yonna eri mu kibuuzo etali yakufukamira bali mukwanukula okufukamira kwennyini wallahi kwe twetaaga era mu mbeera yennyini baganda bafe obudde emabega ngennyini gye batusomesa era mu ngeri yennyini baulaba yamani bwe batwe bayanukula ensonga eno ne gye bategeeza emyaka etaano egiyisa bwe batyo kwennyini ettaaliri yennyini wallahi gye baakozesa Sheikh Abdullahi ibn Mar'i Sheikh Abdul Hussein Hassan Aliwa mu ngeri yemu baulama ba Sudan ensonga ennyini nnyini bali mukubajjano kubajira muddeko nti eri haram baula basatu ngana fi shefu akakande byabuuza bonna bajjano kulako nti eri haram mungeri ye baula basaudi bala mbula nti eri haram abafi mwabala bati eri halal mutubulire yo mumanya ababakinga mu vyu yammwe mulete yo mumanyi araba hadithi ze mwesembesa mu ndaba yammwe mulete yo mumanyi omuje kabati azamu ndaba yammwe mwamu singa kutegera hadithi ezo okusinga basigadde mwamu singa kutegera tabwi bati za Bukhari baula mate bazimanyi bobeeranga baula mate bazimanyi gadala mwamu singa kuzitegera ummebeere mukazigizigi okubeeranga baula mabayo bali kudali faragana ko bweritio atenga fe mwana watu fetu wa guru fetu gwali okubeeranga tubuzi wakubanga mbotofu fetu watusinga kutegera sharia okubasinga ekyo nno tuwali ayinza kuchogera barakallahu fikum yabaga mat kama anna hadha an-naw'u min at-tahiyya mwana watu nekirala kwe kubeera nti nno ekyekika mu bika by'okubuuza fihi tashabbuh bighayri muslimin ekintu ekyo si nkola kirimu okufaana n'abatali basiraamu wallahi eno si mbuuza y'abasiraamu abasiraamu nabbi saw sallama okubuuza kwe yatuyigiriza siku ekuno bino ebintu byebisiŋŋaana omu kalikyazi eza jahiliya obusiraamu bwajja kubeera nga bujjawo bintu bifaanaganako bwe bityo binywezeewo obusiraamu tuli basiraamu twebuuze mu nneebuuzo y'obusiraamu etalina wonna weekontaganira na ddiini yaffe ey'obusiraamu etalina wonna weekontanira na ddiini yaffe ey'obusiraamu bagambye kama anna hadha an-naw'u min at-tahiyya fi tashabbuh bighayri al-muslimin waqad ankara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala mu'adh as-sujudu fi at-tahiyya hina tashabbaha bi ahli ash-sham hira mungiri yemo mumbaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaninya mu'adh bwe yagenda naamuvunnamira fi at-tahiyya ngali mukumubuuza wakiri olubateekamu ebintu bino fittahiya ngali mukumubuuza ngali mukumubuuza ekigambo kibiringa kisigala bulungi nga kiri mustaqimu okufukaamirira kukolebwa muntu abuuza okufukaamirira kukolebwa ku muntu ali mukubuuza subhanallah ulira allah bwawafaka ba ulama ne bateekamu ebigambo bino kulagira ddala kinini kwogerwako fittahiya so sikubeera nti omuntu asinganya omuntu aliwali atudde wali najjala atula waali neyewombeeka tuli mu kibayita okufukaalira omuntu azze okubuuza wallahi omuntu ajja omugenyi n'asanga omuntu ng'atudde bulungi ku ttaka muntu ule nnungi ekwewombeeka bw'atuuka okumubuuza n'asooka akola ekibayita okufukamira kwe tuli mu kubuuzaako n'asimba ebigere n'atuula ku businziiro n'asimba amavivi ku ttaka n'asooka n'amubuuza n'alyoka addawo n'atuula ekyo kye tuli mu kubuuzaako abasiraamu ekyo kye tuli mu kubuuzaako abasiraamu so si kuli okufukamira kwasobola okusiŋŋaana ng'omuntu oyo entula ennyininyini gy'atuddemu n'asooka kumulaga nti kati ndi mukubuuza kati kakati kansimba ebigere ate nkubuuza ekyo bayita kanfukamira okufukamira kuli okwokubuuza male ate nzirewo ntebenkere nga bwe mbadde wallahi tubyawula tubyawula bulungi nnyo tubyawula ekiri mu kubuuzibwako wano kwe kufukamirira omuntu so si okutuula ewali omuntu muntuula ey'okufukamira nyongera okukkaatiriza nti emitima gyaffe giryawula bulungi nnyo okujjako nga tuwangaalidde mu Buganda kyenkakasa obulungi nife nawe tuwangaalidde bino tubitegeera bulungi abaffe kino badlagina daima kyegasseeko omubuuza akikoonyeeko okubeera nti nno eno embuuza mu ngeri emu erimu tashabuhu bilkuffar okufaanana abakafiiri enkola y'abakafiiri omubuuza eno yakikoneddeko wonawonna kiyina engeri yonna ansa eno gyekontana n'ekibuuzo teyina engeri yonna gyakikonyeko mu kibuuzo niraba kwongera obujulizi obulala okulaga nti eno nno ensonga nkyamu tekoma bukumi wali kuba nti eri haramu kiyasan era mungeri emu eri haramu tashabuha bilkuffar nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man tashabaha biqaumin fahuwa minhum yeno embuzi gyetwasanga obajjajjaffe ng'obusiraamu tebunnajja ffe twafuuka basiraamu tulina okutambula n'embuuzi ey'obusiraamu ebyo byajahiriya tubirenga tubyawukanako n'agamba nti wafilhaala kakati aleeta obusonga buli obula bwe twakoonyeeko obulimu okubeera nti nno embeera omukyala gyayitisibwamu mu kufukamira kuno kati alyoka agireeta ajawudde kiri kye tusinga okwetaaga kyakimaze basiraamu akimaze mu ngeri etaliiko nfuufu wallahi teri mukaabira ayinza kulowooza nti nno ebintu bino maatha byeyingiridde kakati agenda kuleeta kino ekirala ekyenjawulo n'agamba ti wafilhaala allati zakaraha assail n'ebintu omuntu maatha omubuuza maatha byannyonnyola nga ki ngaokubira nti omukyala alina bikola mu luguudo omukyasajja mwebyo byabanja mumukyala okubeera ng'amukolera byasuubira omukyala okubeera ng'atekeddwa okubeera ngaabimukolera omuli okufukamira okubeera nti omuzadde maatha abaana be bateekeddwa okubeera nga bimufukamirira n'ebya byonna ebifaananako bwe bityo kati wano wabyogerako wafilhaala allati zakaraha assail n'ebintu ebyo omubuuza byeyakoonyeeko idhilaala lilmaraa mulimu okukakkanya omukyala wadhulumu laha n'okumulyazaamaanyi olwaga nedda abakyala basiimu tokimanyi nti nno nabbi sallallahu alayhi wa sallama amateeka agakkanga ku bawarabu gaabasiŋŋaananga basiimu ku ebyo bye bakola gaabasanganga basiimu nga yenkola yaabwe singa tebaali basiimu tebaali badde nga babikola obusiraamu nobuga nedda munnange kino kyemukola kikyamu nakino kikyamu nakino kikyamu nakino kikyamu nakino kikyamu nakino kikyamu n'olwekyo okuba nti waliwo abakyala babikola nga basiimu tekikyusa namula yaabaffe temukimanyi nti omuntu asobola okubeera nga ekintu kyaliko kibi nga n'okumunyigiriza kimunyigiriza naye awamu n'ekyo nga yakyagala kigugubirako olw'obutamanya oba olwakkali kyo kumuwambaatira wallahi kibaawo kitya mwe temulaba nga obusiraamu bwe bwajja abakyala beegatta wamu n'abasajja mu makka mu kulwanyisa nabbi sallallahu alayhi wa sallam okumala ebbanga eri lyonna awamu n'ekyo nga nabbi azze kujjawo buli azaamanyi obukolebwa ku bakyala babakwatanga ne babaziika ne baziika abaana baabwe nga balamu abaana baabwe abawala nga babaziika nga babatta naye abakyala nga baliwamu mu kulwanyisa nabbi sallallahu alayhi wa sallam kiraga ki kyali kyesobola okwambatira bo ne baziba amaaso abakyala nga tebasika obusiraamu buzze okubawa omugabo ku byobusika nga baliwo mubali mu kulwanyisa nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abashiriku nabwekityo eno siya ibora tewaliwo abakyala batakinako buzibu abakyala batakinako butawana siya ibora kale kyewambatira abantu nebatwala obwongo bagenda bataggulukuka mpola tolaba nti fenna wallahi fenna nga nange ayogera ekigambo kye bayita okufukamira twakikuliramu nga tulaba kirungi nga tulaba mpisa nga tulaba biki bwe twatunula ku busiraamu bweru ti kubanga tuli basiraamu ne tugamba nti katunula ennamula y'obusiraamu obusiraamu kasi twategeera nti n'obusiraamu tekikirizibwa emitima ne gigitamwa wakaraha alaikum lkufura walfusuuqa wal isyaani allah n'akitutamisa mumitima ne tukiweera mu maka gaffe bakyala baffe tebatufukaamirira baana ffe tebatufukaamirira era kyenkakasa nti abakkiriza bangi biiznillah bakitadde lillahi subhanahu wataala tujja kulaba mu maaso biki byetusuubira eneekwata gye tulina okwekwatamu ffe abategedde ekintu kino ne tukikkiriza tulina kwekwata tutya tugenda kweyisa tutya n'abo abatalinakikkiriza lwaki kubanga kirimu challenges tuziraba tuziraba bulungi nyo olwo abaganya okukikiriza mukubanga kati bannange nga nammwe bwe mulaba kati abakafiri bagenda kutandika okugamba abasiraamu tebalina mpisa bakadde bafe abamu banabira bagenda kugamba bannange bagenda kwogera bagenda tutwala nga batalina mpisa ekyo natya olwekyo nedda munnange makana linnabi min haraj fima farada llahu lah allah batubegaa mu quran surat al ahzab makana linnabi min haraj fima farada llahu lah nabbi takkirizibwa kubeeramu kwantu konna kakankanirira allah ngaena kyamulagidde ayina kutuukiriza ekyo kyalagiddwa n'atawakkalira allah allazina yuballiguuna risalaati llah wayakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa Allah abatu sobaka wa Allah nibati Allah nibatati amuntu yenna okujaka Allah subhanahu wa ta'ala ikka nayi tugenda kitu satotia tugenda kisomesa satotia tugenda kweisatya mu kisomesa tugenda kola tutya olwa abantu tubagambi babirenga madha nga bakalambalira abachara bakalambalira kubami babwe abana bakalambalira kubasadde babwe la ebyo tujoko nako mu maso bal tujabbiwa musomo mutongole tugenda kuwangala tukyafa amazo kubera ngategere songe no bidin lahi subhanahu wa ta'ala saba Allah birenga atwa tawfiq ne bagamba nje yenkola dhulumu laha kwa kuliaza amanya muchala la yatanasab matakarimi lislami laha tetuka gana kumotindo obusilamu kubate kwa muchala mkumugurumiza la yatanasab matakarimi lislami laha ebyo tukora ebyo tuisamu hawa chala tetuka gana kumotindo obusilamu kubate kwa muchala mungiri yo kumugurumiza wa amuru zauji behtiramiha era teri kwecho tetambula necho ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiragira omusajja okubeeranga agulumiza mukyala we wa wasiyati nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisa ategeeza ki ekigamba nabi sallallahu alaihi wasallam muhajjatul wada ti istawsu bin nisa'i khaira istawsu bin nisa'i khaira muirami ligano mkuiso bulungi abakyala asibye bino sibye bino kwebuka kutaka korotya nabi kyo nifanagana kobe bitofala nabwe kitubannange ekibuzo kitekuludwa ame miteke ebiri omuteeko ogusoka okwanukula kukibaita okufukamira alahida nibakyanukula nti okufukamira kuli haramu nibatulaga ensonga bbiri ensonga esooka kwekubeera nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina ebintu byafuula haramu ebinene ebisinga okufukamira afwan ebitono ebitono munsonyi katono ebitono ebitatuka kufukamira nabbi abira mulako nti bili haramu terikubuusabuusa nti okwekakkanya okunene okusinga okwo kuba kuyingidde okubeera haramu mimbaabi awula ekyokubiri okufukamira kulimu okufaanagana abatali basiraamu enkola eyo si y'abasiraamu siyo kuba kwefaananyiza kibiira bate bategeeza nti abakikola bafuuse bakafiiri nedda wabula eyo nkola yatugaanibwa twagaanibwa okubeera nga tutashabbaha n'abatali basiraamu tulina kubaawukanako ekyo nibakiteeka luwa bbali ne balyoka badda ku nsonga endala ne babyawula bulungi nnyo nibabyawula bulungi byonna byewalirowoozeza nti nno bimaatha bikadaha mu kibuuzo babiteeka buli kimu bakiteeke waakyo bino ebyokunyigiriza omukyala babiteeka waabyo nekyebayita okufukamira ne bakyanukula bwakyo tawfiqan min allahi subhanahu wa ta'ala singa babyanukulira wamu obuliawo byalireesa akatogo neera buli kimu bakiteeka waakyo buli kimu ne bakyanukula era nga wallahi bwetu twali tukisuubira tebakiteeka ddubwe bajja okukikola waaki kubanga bayivu bamanyi kyo omuntu kyabuuzizza ne bakyanukula n'embeera endala ekyetongo ekitambulirako nayo ne bagiteeka ewalala ne bagiteeka ewalala abo nibo bamanyi ba umma ab'obusiraamu obulamu bwabwe bamaze baanukula ebibuuzo by'abasiraamu bayina experience mukuzza mukwanukula ebibuuzo by'abasiraamu bayina experience mu irimu mukumanya kye bali mu kubabuuzibwako era mu ngeri y'emu ne bamanya engeri gye bateekeddwa okubeeranga bakyanukulamu kibeere nga biiznillahi subhanahu wataala kigasa bulungi wafaka llahu ljamiri ma yuhibuhu wa yaruda ensonga gye tuddako bwe bujulizi baganda baffe bwe balabikanga bo balowooza nti nobukyalimu obujulizi obugamba nti nno omuntu akkiriza okufukamira awe tugenda okgenda tubukooneko biiznillahi subhanahu wataala mubufunze just kujjaku kafu wa illa teri musilamu yenna abuusabuusa nti buli bujulizi bwoyagala okuleeta ggwe baulama babumanyi ono bwata bumanya omanya okubira naabumanya ono bwata bumanya owokusata ajja bumanya otanya owokunwa ajja bumanya otanya owokutana ajja bumanya owomukaaga bali mukaaga bonna beegatte ku butamanya bujulizi obwo babumanyi ekizibu kiri luddawa bambi kubuteeka mu kifo bwe butali bwabwo ne babukwata ne babweyambisa obwo kyennyongera okugamba nti yenna awulira nti weebuli waddembe okubeera ng'abuwandiikira bamutaputira obujulizi obwo so si ye kwemalirira nga tewali mumanyi yenna amuwagira ku ndaba yeeyo teri mumanyi yenna akuwagira ku ndaba yeeyo leeta yo mumanyi omu alaba obujulizi obwo nga bujulizi kwekyo kyoliko kubanga tulabira ulama ab'enjawulo bonna nga balimala kufukamira kuli haramu mu mawanga ag'enjawulo teri kubuusabuusa nti gw'oba otomanyi bujulizi bw'oli mu kwogerako gw'oba obutadde mu kifo ekikyamu wallahu ta'ala ala waalam walhamdulillahi rabbil alamin.